huh? BLLOVE, y'all. Yeah, Crop Songs Records. Oh, let's roll, Yeah, let's go, baby. Yeah, mrembo mpenda shati, nitakupenda kila wakati, kila nyakati. Zamani nilipenda sana sketi.
Wanasema
kwanza hebu njoo chini keti. Achana nao wale mabisho wanaleta za. Njoo nikupe mpaka ra. Unipapase, unipoze majira. The number one sport kwangu yako. Ninachochuma chote changu chako. Juu chini main nowhere. Ninja ndani, inja ndani tupote le. Come take my ring finger, let me touch your ring finger. Kwako sina ujanja, ushani so maganja. Mapenzi usini pore ni shabaki sina ujanja. Kwako sina ujanja, ushani so maganja. Mapenzi usini pore ni shabaki sina ujanja.
Juu chini,
tuko pamoja baby.
Inja ndani,
forever me and you.
Juu chini,
tuko pamoja baby.
Inja ndani,
forever me and you.
Juu chini,
tuko pamoja baby.
Inja ndani,
forever me and you.
Juu chini,
tuko pamoja baby.
Inja ndani,
forever me and you. Mwaka 69 na ukumbuka kama jana. Kwele ulinda kisha haki na kupa thamana. Nimeridhika mama, tuendo napotaka. We wangu malkia, itisho nachotaka. Milima na mabonde, chotu pande. Mapenzi, tuwayongeza kilo pande. Wanga roho zigande, wenje wango fande. Kama mapenzi kamari, but I'm ready to lose. Tusijevunja safari, wakati ona wapuzi. Wana wingu habari, wanapenda makuzi. Tunapokuwa chumbani, basi tuongeze ujuzi. Niko tayari, kwa suti ama tie and die. Viwanja tari, washuti na kufanawe wala. Juu chini, mina we. Kwenye mapenzi tuwagele. Nje ndani, mina we. Ndani ya giza tupotele.
Juu chini,
tuko pamoja baby.
Nje ndani,
forever me and you.
Juu chini,
tuko pamoja baby. Nje ndani, forever me and you.
Juu chini,
tuko pamoja baby.
Nje ndani,
forever me and you.
Juu chini,
tuko pamoja baby.
Nje ndani,
forever me and you. Tuende kwa mama na pofika feature drama. Msalimu baba mwambie kwangu salama. Sante kwa kunitoa kibanzi. Dani mboni kuweka mwanga machoni. Tusote hadi peponi. Mtakulinda kwa hali na mali. Tuende kwa padri ya tupe kibali. Tuvunje mzinga ni ramba ya sali. Kwenye mitani unikane fahali. Yeah. Mtakulinda kwa hali na mali. Tuende kwa padri ya tupe kibali. Tuvunje mzinga ni ramba ya sali. Kwenye mitani unikane fahali. Yeah.
Juu chini,
tuko pamoja baby.
Nje ndani,
forever me and you.
Juu chini,
tuko pamoja baby.
Nje ndani,
forever me and you.
Juu chini,
tuko pamoja baby.
Nje ndani,
forever me and you.
Juu chini,
tuko pamoja baby.
Nje ndani,
forever me and you.